more music at onthepiano360.com.
Kama kugulu Pitori maradona no matukutu Backroom kwa karanga mzuhuzu Dume kwa gasi tukutu And I'm pose na ipukupu Got one tamara wa spu Sam sogolo smogolo Wanna cry pero pila kadipo And we type it choose Danger khafaring goes Yeah, out na magod Danger khafaring go And we type it choose Danger khafaring goes Yeah Aho na makodi, danger khafaring Kamu mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Kamu mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Skele, na washule Wanyonyoba, utlotocha Wachampa Sandan kamo N1 Make it fale banyana baku keep down Are better overload, overload Kamo mnyako wapindi utenu akashele Are wanchu taka champa kibwa nur kiskele Kamo mnyako wapindi utenu akashele Are wanchu taka champa kibwa nur kiskele Skele Kamo mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Kamu mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Skele Kamu mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Kamu mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Skele No washule Wanyonyoba Utlotocha Wachampa Sandan kamo N1 Nakifale banyana baku keep down Are better overload 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 Kamu mnyako wapindi utenu akashele Are wanchu taka champa kibwa nur kiskele Kamu mnyako wapindi utenu akashele Are wanchu taka champa kibwa nur kiskele Skele Kamu mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Kamu mnyako wapindi utenu akashele Ara wanchu taka champa kibwa nur kiskele Skele And we type it choose Danger khafaring goes Yeah, aho na makodi Danger khafaring goes And we type it choose Danger khafaring goes Yeah, aho na makodi Danger khafaring goes
More music at onthepiano360.com.